xogayaha difaaca ee maraykanka pete hexeth ayaa iska fogeeyey walaaca laga qabo in tallaabada madaxweyne donald trump uu shaqada kaga eriyey sarkaalkii ugu sarreeyey ee ciidamada maraykanka oo ahaa guddoomiyaha guud ee taliyaasha ciidamada kala duwan jeneraal c k brown loo arki karo militariga oo la siyaasadeeyey pete hexeth oo la hadlayay wakaaladda wararka associated press iyo telefishinka fox news ayaa yidhi
this is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security
tani waxay ka turjumaysaa in madaxweynuhu uu doonayo in dadka ku xeeran ay fuliyaan tallaabooyinka amniga qaranka ee aan doonayno inaan qaadno waxaan ixtiraam badan u hayaa jeneraal c q brown waxaan isnaqaanaa uuna muddo bil ah waa nin sharaf leh laakiin ma ahan ninka saxda ah xilligan trump ayaa wacad ku maray xilligii ololaha doorashada inuu meesha ka saari doono habacsanaanta militariga oo uu deg deg shaqada uga eryi doono saraakiil sarsare sannadkii 2022-kii markii brown uu ahaa madaxa ciidanka cirka isaga iyo dhiggiisa rayidka ah ee maamulkii biden ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ugu baaqayaan in qorista ciidamada cirka lagu saleeyo jinsiga taasna ay qayb ka ahayd sida ay sheegeen dadaal ay ku doonayeen in ciidanku uu noqdo mid matala guud ahaan dhinacyada kala duwan ee bulshooyinka maraykanka louis caldera waxa uu soo noqday xogayaha ciidanka ee maraykanka intii ay jirtay dowladdii obama
punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the
in lagu ciqaabo madaxda sare ee ciidamada sababtoo ah waxaa magacaabay maamulkii hore ama waxay fuliyeen siyaasaddii maamulkii hore taasi oo ah sida ay maamulka cusub u doonayaan inay siyaasaddooda ay u fuliyaan waa arrin qalad ah marka laga soo tago eriyadda brown hexeth waxa uu xilka ka qaaday madaxa howlgallada ciidamada badda admiral lisa franchetti taliya ku-xigeenkii ciidanka cirka jeneraal jim slife iyo madaxa hay-adda cadaaladda ee ciidamada badda iyo cirka ee maraykanka waa kan louis caldera xogeeyihii hore ee ciidanka mar kale cidna daah kama saarna in meesha ay ka saareen qofka keliya ee afrikaan amerikaan ah iyo haweenaydii keliya ee ka mid ahay taliyaasha guud ee ciidanka hexeth ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee ciidanka awooddooda militari aysan ku jirin kala duwanaanshiyahooda laakiin ay ku jirto midnimadooda awooddeennu waxay ku jirtaa ahdaafta aanu wadaagno iyadoo aan loo eegin asalkeenna meesha aan ka soo kala jeedno sida aan u soo kornay jinsiyaddeenna iyo midabkeenna hexeth ayaa talaadada maanta ah u safraya gacanka guwantanamo bay ee cuba si uu indhihiisa ugu soo arko xarumaha militariga maraykanka ee lagu hayo muhaajiriinta aan sharciyaysnayn waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa xabsiga guwantanamo waxay ku haysaa muhaajiriin sharci darro ah oo gaaraya 170 qof maamulka trump ayaa xabsiga guwantanamo ku xiray 10 kale oo muhaajiriin ah ka hor inta aan loo sii tarxiilin waddamadii ay ka yimaadeen